Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kante toɓɓoki jannde ga famdu haala Mamadou Sama Sewou Diam Wali Sakraɓe heeɗiɓe dewrintinowo sede o gudlok juno tan nana wonno bama ko ɗo keñen ka o memali haala heeƴo lamunkoɓe transition ɓe hollitogo junnugol transition o duuɓi joyi botu mawɗo o timmi ana wara balɗe jogaji hannde ka noon les circuit ñono haruɓe jogaɓe goytiki mbiyen rafiugol kalisi mabɓe cogguji gaz mbe gaji ɗin mbe natiɗi sanne ɗiɗo wattuji ɗi bama ko ɗo mbiyen bama ko ɗo kay yo hakkude temere jeegom e ujunere sefa jamare nde woytiki ardiɓe kabaru kabaru oɗo mbiyen ɗiɗo gaz uji ɗi ɗin woni sembe kabaruji amen hannde beten alkamsari jeegom leru janvier tan 2022 bisimilla sakiraɓe dewrintinowo seddawo gudlok juno tan e hoorejo transition o colonel assimi goyta jiidi keñen bama ko ɗo ngal ɗo garalngal ñalawma goto fanda muɗum wonno ɓeydorade famu dow mbiyen ko hawra dow muɗum ley battu mawɗo o yo e ley wattumo lamukoɓe transition ɓe ɓami anniya junndude transition o duuɓi joyi kanko Imrana Kilou Maiga ko heɓani keɗen fastango sita sidi ɓe
hollitunde haqqilleji hakkunde hoorejo fedde seeɗon kan e lamakkude radio yeehi fa ko fotta ere ŋaji ɗiɗi leewi gudlok juno tan hoorejo fedde seeɗe o wargo makko ɗo hannden yo jantude dow haqqille to lamunkoɓe laamu hakkodiraɗo caggan ne batuji mawɗi entitéde assignation de la refondation timmile leydi men ni gudlok juno tan yo hoorejo fedde seeda o
ndenno ara hanno min gara min paama ko wondi golleɗe ko min nana e hunkumoɓe jaati no kabaru muɗum wuurdi min lotto soɓe mbawa haltinde ɗum hooreɓe sidawoɓe
miccitunde wiigal kortal ana waɗa cegganne laamukoɓe laamu hakkunde radio o holliti fedde sidawo ne mo sériyaji ɓamaɗi to meɓɓe ko dogata dow waɗugo wottiŋaji ɗi leydi talkuru ɓe holliti wi suuri séria mawnun ana hani wiitede lewru décembre hitande 2023 ceggal muɗum wottiŋaji merenɓe ana hani waɗede le lewru juin hitande 2024 yata hone cuɓade debitemɓe leydi ɗum an hani waɗede le hitande 2025 suɓitago neɗɗo hanɗo laamade leydi nin ɗum an hani waɗede fa hitande 2026 huɗum fu wonku naati jaabi fedde seeɗone e haqqilleji hollaɗuɓi laamu hakkudira yahan fa duuɓi joyyi gudlok juno tan holliti kañi wawa hokkude jaabi fu do inde seeɗa o do o lamdi
nelal gongol fof min gaddali ka abdoullah wiide joɗo hallaji ne gondi waɗede fanda amen no wakkat juno o yo ɓeydoral faamu hakkillaji yimɓe transition ɓe abdoullah wiide bottu mawɗo hani waɗede ñande alande ndere muɗum kanankoɓe leɗɗe ɗe meman haala muɗum
miccintunde wi wargol hoorejo fedde seeɗa o le leydi meɗen ni ƴaɓɓaki ere ŋaji ɗiɗi keñe
sagirama tottude haglayima ɗu kabaro joom banggal bem amen facebook e ndu twitter joɗo haalaji gaɗan lekkiruji ɗi mbiyen kamɓe landin yogaɓe goytiki ja rafi jogugol kalisi mabɓe lollirɗe per diyam yo honon e ley commune ngaji yogaji ñono ley laamu segu ndenno commune ngaji jeegon holliti fay mbuɗum ñoɓaka mbiyen kanko fatiyatara mako heɓani keɗan fastango sita sidiɓe
mi wulliti ken dameɗe fo e damuɗum de fa hannden hunde fof biltaki ɗum wongu hollite Ali Dikko kañum secrétaire général commune sirifla bunti
yoɓi tottamin hakkeji amen mi kawti e batu o holno commune ngaji heddiɗi ɗi jamare ne woodi woytade min tatteji ɗi foof
leewi o secrétaire général commune ngaji ko heewi an li torra goto kaɗo
commune ngaji ɗi yo sirfla boni toyi daga ko yere yo sanuna mariko e kala sigida e fuɗɗore batuji ɗi min kolitama wiide kalisi o hen talkour jatinildama banggal facintingol kabaru kalisi ñamduji e luugol saluji ɗi
yimɓeɓe kalisimen ɓisi on holliti wi gouvernura han yuɓde kalisi cercle ñono ga imma draji waɗade fo fe gotin bidlaki fa hannden hunde fuma anda li o kabaru ɗum ko holliti neɗɗo goto e hooreɓe gouvernura
sagaɓe mbiyen banggal kabaru gaz bama ko ɗo mbiyen nan yafantiɗa yaade mbiyen kamɓe kaysindinɓe holliti wiide joni cogu muɗum yo hakkunde temeɗe jetti e ujunere ndenno banggal muɗum ɓe woytiki laamukoɓe ɓe kamɓe ardiɓe kabaru muɗum mbiyen huncande ɗum hoore bala camara wonko heɓani keɗɗa fo sango sita sidiɓe
ne fota wakkati hannden yimɓe golliroɓe gaz ngaji ɗi an li torraji mawɗi heɓigon gaz naati hen golla hannden yogaɓe yo dogan deeɗe deeɗe nde heeɓa ɗi gaziji ɗum ko holliti ko heewi meɓɓe
gaz tewtamani enne aɗa ɓuuri leer goto jiltimi le deeɗe ɗe foof mi heɓani yontere hannde ko ɗum heɓatake sibini koroɗo coggu muɗum yo hakkude temeɗe jeegom e temeɗe jetti minen kay minen kasindini ɗum min mila wiɗe tiɗalaji ne goodi banggal muɗum gaz on hasindina sanne ka noon ɗiɗo wattuji ɗi ɗum yiyatake feewi
cottoɓe ɗi gaziji holliti wi tiɗala gaz o hannen yo saabe lafi kowre hakkunde société yeeɗo ɗi gaziji kañ e gouvernement
kala balɗe noka e joyi naɓɓananno fournisseire en ɓe le lumuji ɗi ka ɗiɗo wattuji ɗi gaz heɓataka feewi lumo gaz o tiiɗi sanne coggu muɗum sato gabban fa ujunere woɓɓe kay fa ujunere teme joyi na jeeya ɗum ɗum hawni sanne nani wiide gouvernement o woni mo yoɓɓayi ñamade mabɓe
fanden lama e yubde kalse hala don goldrob di gazeji muñti tan setan li tampere
ele ci lol do bol ben no dango projet ji bangal kabaru cinema ben projet ji sapo e jetti ngoni ben ciubaade bambe kandi fabede e le ko war ko do dum woni ko holiti kanko horejo or ndedo gullide humanide faba gadobe cinema brihima musa koni kede ko hani sita sidibe
cette année l'appel d'offre
hitani hikare won ditbel mudun mena wada hona e imadaraji ko antitirte ittigon filmuji film hono foti wonki mudinte leene fedde me wawa kalde on da filmuji dum wartam itta sabdena jogade mudinama ko hewdu ana wonde e mudinata fa hanne hunde fukku me wawe kallude jama duyo me jabi talgi projet ngaji ko yata sappoje di timmi be wonko hani wadde di golleji kan e yimbe goppe ceggal mudum me waram me jokkangal gollal me tekinonga faadantonga haadi yalla dun wadreba wodri sabdena hunde fukku gollale le di filmuji me de hani famuntande mudum giddi fuddare mudu fatimode mun meden jokkina tekinade kabaruji di fu jamma ila sukan fami anta joni ge ko golla on ana wawe hoditidere jama on ceggal mudum me de yelo yalla nato une ceggan leede fa yottade le leedi mede NMP
ñaw coronavirus na yidi wisana dido wattuji di leedi Mali nerno altalatar jabminde ko buri temeden joy yimbe ngoni ben tawrabe geedi ñaw nerno kambe kamani be ko war mudun wadi no dango ben tabagul saraji renturdi kanko mamon baba kunto on keben keben keden fa sango sita sidibe
le wi yimbe dunke ande ñaw heewon jama ñaw do joon on kulleji heewdi ana holite dan le wi mebbe hone batugo saraji ñaw coronavirus o dudu wattake sanne kasin professeur yakuba tuluba kan yo neddo goto e fedde humnini habde ñaw coronavirus yimbe ji ana hani famtinde sanne do nyaw on fahanne sabdina nyaw on timme nyalande wonden ona nanga yimbe fahanne nukuje amen tuma nyontato jamandu acci wada ton joni ko heew mebbe so nawa ka sanne fu jabta warda suna yewi nyawbe du so warro mayo be betta ton taton fedde humnine on nyongo on nyaw ministre mudun an hani wadde imma draji jalla sara nyaw ana batte du won ko hani famtunde jama humnido nyongo ben nawabe buta gon jama mo nyaw kono virus nangi le o wakati taji berna yimbe ko heewi le leedi menni mede wulito e lamun kobe leni tinno hokka jama fu maskeji mere
la maladie existe et avec les nouveaux variants qui sont encore
plus contagieux suna yewi wakati mo wonde jono o yeti hen tapteji fu pour aran yimbe humunibe nyon nyawo ana hani famtune jama on fa hande do kabar makko ku he yimbe do salken sodde maskeji din joni sam den yimbe holliti leedi meden yimbe mudde jangube heewa dungu nati sabe hanna fe famtune gon jama ana tidi gal lam on ana waste tabrije mudum ku he hannen accide bornare maskeji jade ki faado nati ko hune na nangira ka sobe kasi gaso jama ana famtune de kabar batuma saraji mide mila samnyo on fanna yimbe ndu ana obi sanne du sabi so hewbe pontan maski mu en goddo ana yeggita famuntunde yimbe don go mudum ko leedi malni hebi yimbe temede joy mo nyaw coronavirus nangi leenden talataare ndey lewri janvier
fahande bangal coronavirus ido kenya wardi hande arribe cellal be holti wiide be nyawbe temede nawe chapana jo go on beedigi hen teba tato chapan tato en joyon be ka samtanama fay goto heddake ndana so adado fu hawrin jama wakat jun o nyawbe be yo nyaade nogo e dido e temede jetto chapan tato en nayo kambe chamtanabe una sapo e jenayo e temede jogoma e sapo en nayo ben jawtibe be yo temede jogoma e tepande jeddo bangal yetre meede dakti covid asata jaram ko be ne kede fo sanko adisise
Sijotamani Janwali bisimila modon yewtere amen acti covid bawido do lamdi di doktoro en warta hokkude jabu ngaji mudum hodun sabi so yimbe be nyaw coronavirus o nangatale o do wakati ana wondi beydade do goto e himmeji di kedotobe men holliti kedo de jabu ngaji di dunke en andanbe kabaroji bilide nyaw o haltantamen do hen hodun sabi so yimbe be nyaw coronavirus o nangatale o do wakati ana wondi beydade
plusieurs facteurs
kulleji hewde ana holita dum dum wala enen tan fe lele kedan le o wakati atama nyablaji ana hewi hitane fu wakati jangon so jangon satti sam ata nyablaji ana yedode tatti adna fu dum hono fu ana andibe giddi wala handen yidben mudum ko wami halde hen yo natu gol nyaw coronavirus o li leedni kan jala ko o nyaw sanne soni on fami le wakati bamde lewru juin wade lewru septembre nyaw coronavirus daaji na seeda sama ko day fonto tade li ko wakati yimbe ko heewi mil o nyaw timmi du service o yogaade sali batu de sariyaaji nyaw o
donc on a oublié les mesures
Allo doktoro ko dum fu sabi so ge nyaw o si ngaji mudum ana wondi yaltude dum tawede pikir ngaydi ana tofu
o nyaw virus mudum ni tan sifiri sabdo virus kesono antirero ANR o virus o le yawi nadde e chaldi bani arma drande so nadle chaldi habugo makko yafa sanna tegal mudum dudo wa natade torra moro fa qura arandrano virus o ana wa natade sabe waddude sifaji nyaw fa hewa kasin
Allo docteur.
Doyru kan ko kine neddo yaltinda nyilbe ana holla wiide nyaw covid-19 o way mana
covid-19
ekunuma lazal
yaltugol nyilbe ana wawi jetirede hono nyaw goddo ga wakati mon goni o to yaltugol nyilbe tawti jonte e ma yaado suudu doktoro yawto e won ko muddi wona illugol fu holli citta wiide nyaw covid-19 o way ma so wulale chaldi tampere tawti illugol gol ar hani yaade yawto yaade hore mada so tawi nyaw covid-19 o wala e ma
Allo docteur.
Yalla nyandude acide goto ana way waytude neddo nyaw covid-19 wona
ala coronavirus.
Nyamdu nduka rabata ka sini on jama odon nyamda neddo goto won emon mo ngi nyaw o woni mun jom mun dare ana dojja na ana ila ana woni lemon wala fuko rentori dun ana way latal sababu fa danyam morabi.
Dun wonno kabaruji dimi joganno on do nyaw coronavirus o min juuti on hedaade mi min ji e ko warta ko.
Sijo tamani.
Sijo Tamani do Faba Muya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sabab mbirne kabaru yama kirduji dem janto gawo ton hultama wiide kawrtal la do talkuru alger do fuddi nyande 30 nay lewru janvier hitano 2022 fanda mudno woni jawtade mbirne gedde hadoje dum baba gollede e fan e mbirne fiande de dabreji yabe menaka kidal tumutu e gawo totondiran hakillaaji le sifa yontere mbirne do hum cangul hore ndudo talkuru landeli kawro tawtangal wodi ONG Faba Mijoji yirwere le sahel ngel do itigol jawdi GIZ antiminan kabaroy di to baflabe ton do holita wiide ben mer en usubi janya ko ben mer en kumningaaji joy e usubi ben mer en kumningaaji joy jaati ben ngadi botu yontere jabbine de yalla totondirde hakillaaji do ben kabaru gendindi ben de holtinde an nyamabe bangal jogola gelle yogaaje misitibide usubi janya la to cercle kumningaaji dun no goddi jo inte sagara do tinta kawre men misito ndama sa fu mbita do bemal amet 3w.tutam or maduno dom jamu 37321 do seri yotere magazine